Gama somera gaisi zobulunja abana gacha agenda maso na okuisa ebikujjo koko sako na okukube mbutu wa muno okwebaza omutonzi olw'okubasoboze saa okuisa obulunja abayizi baabwe. Nakachwa Margaret nga ye director w'essomero lya City Lights Primary School yebaziza nnyo omutonzi abasomesa okwo sako n'abayizi okufaayo okwebyo abasomesa bye babasomesa olw'okuteekawo omutindo omulungi ne bayita ebigezo byabwe ebyakamalirizo.
Bannange ndi musanyufu nnyo olwa essomero lyange Stella Junior School. Nze mukyala Nakachwa Margaret, kansala wa munisipalite awabaliko obulemu. Bannange nasanyuse nnyo olw'abaana bange okukola obulungi ennyo. Nebaza Amosi eyafunye obunaba naye Amosi webale nnyo mwana gw'obutantwaza. Nebaza Kayesu eyafunye omunaana. Nebaza Kayongo, nebaza Josephine bane mwebale nnyo bana mwobutanswaza mwebalire ddala okusoma obulungi. Bane nebaza abazadde abansamu obwesige ne mutuwa abaana mwebale nnyo mwebalire.